Tolanga pagati nginqi ndoda ingalindele ibhekane nenkabi ngeke iphume ingalimele yithi zosave hip hop isave njani nayifele inkabi ngaphakathi ayibingelela isaqoqotha umfana uyodlala nowabo usunwe inkaba usatotoza mkhulu insizwa aboshiwe kuleli zinja sakhonkothi nina nijwayele ipiano la ku hip hop asigokoti wozenkama ufuna ibeef yofika itafula lidekiwe uhlale wazi uma ngiyahlula ophuma ingozi sikuqemile uthi sibonela kuwuphethe igame usudakile family tree hlahla senzanga yina ngathi usubhemile okay angiqale ngawe ngoba ngathi usuya speeda usesemncane mufasa ngima uhlukile nosimba akhale makhala la ngima kekho zokuthinta kule industry sengifamous ngunkulunkulu nangidumisa uxolo ma nobaba ngisoze ngathuka ifamily kuleli hlathi nguthazane ngisadlala namabhubesi ngiqinisa abafansi benomqondo wamathekena malosikhathi skinny jean komrapper sekunokuvela ipheni I'm Zulu man with the power ngisakhuluma ngonasty c iflog imithothalo mrapper kukhuphuka ibp akekho ngangithi ngangitsheli ngostoki T i-Mercedes isentanyeni kodwa amagarage a-MT hip hop iphethwe inkapso matekisi thini clock ngijuthwa i-Facebook ino-tweet but ngidumile ko-TikTok ngikhuluma kakhulu ngathi nokugqoka i-gin top ukhona obhadalela ukushawa nikhala kamnani njengo-slip talk ubani ustoki T uye wenzani savuka seza umkhonto kimi usesandleni isidudla ngishiya siphethe inqeba ngidla amabhasi ngidlela umondo ngigulube nginonela isidudla sinokufana nebhola wouldn't mind ukukukhahlela kunzima ukufica inkaba fana sekuya kupukela sikhipha amahiti everyday anofika sonicobelele mayisizwa amakhomenti angabe nje niyaconcentrate ngoba igame ibuzwa kimi ngathi hip hop ngiyicommentate nithi uzula kasarephi ye kanti nikhuluma amanga ngaqala ukurepha nibancane nanisathi inyama inama indlala ibangulaka kanti ulaka libanga indlazi nemali eningi siyedubai 3.7 ukubona intaba khuluma lezi ndaba ngoba kekhe ngumsabaya ngibuza ukukhona okugolozayo noma nje wongigolombayo ngeke nibhekane nami nonke nsingane ekhasayo bathi Fly ngibona impiko ngathi nibaningi niphaphayo phendula i-rap i-rank ukhona ofuna ukuthini qasha u-Casper no-Quest entambama ngifuna i-checking usomateke sonemali vele nginemali eningi ama-ambitious and hungry ngilamba ngidla ama-artist yanzima le ndaba inkaba ibula la majaha akekho ngangithinta ngeke umthinte umuntu umsapha wakhala umadala wathi la kushuna kudlalwa ulambile ufuna i-beef enkaba sinayo idili endlala ushunwe inkaba uncengi nginiqonda nqowa nginincengi mani ngazwanga ukuthi ngithina nosondela nje nginhlebi luku stone mental inqeke indaba esikhulu ngingene 100k performance ngangitsheni ngo 25k pop will die when you say so you will die when I say so kufa kwakho kuya trend ngathi qala la kasenzo RIP king pro Rick Macado angidlali when is cash time ngakubheka utholi KO mina nginkala kathi ushunwe inkaba inqakancaka basukela ingadla ngadla isikhondla khondla inyakanyaka wena KO uyikhala khona ngacela ifithi wangishaya shaya ngagcina uthatha ingane zesikole wawudume ngekhara kara when I stoke it lana sikhe overseas now lesilungu sakhe singaphele ungasidalela isiphitipit omunye ngamcela ifithi wathi ngiyabanda ngidiki ndiki bheka manje ubanda mpo wagcina ihit ngetsikitsiki bafana ngigcwele ukuphapha ozongiphendula ngiphonsa impama ningangitsheni ngesiphukuphuku not anginaso isikhathi sohlanya akaphilile loyo ekhanda angasukela inkosi yohlanga ufuna ibeef ukunika inkomo engakadliwe ngathe yentombi yomhlanga manje ngisese underground inkabisa khothwa amadlozi kuzomrepha amagoldika ngisengabagubhela umgodo aka no KO ngagcina nithi ndrani jozi ngigijima ngoba sinibone kwaphela i-comrade marathon hip hop ikude ukufa uma ngisekhona ikude ukuphupha mrepha ngibadlalisa phansi sweet dream bakude ukufuka ngi-underground ngikude ukuya iflow imanzi bakude ukufutha ngivala ngamabhazi ngeke kuluthwa niyena uzuma sengiqedile nge-old school manje ngingena ku-new school wena uvalelani manje Stallion hayi ngiyekele ngikhulume yi
Hey now Stallion uyahlupa man. Hey. Angilwi nensizwa. Ngizwe nje kuthiwa ihip hop ifile obekuthiwa ngezwe no Casper ekhuluma isilungu sakhe ethi bekhuluma whatever bekhuluma. Ngase ngithi cha nama ke ngirephe. Ngiyabe ukurepha nje bu Casper uthe ihip hop ihip hop. Abafowethu stokithi ngiyabahlonipha uCasper ngiyamhlonipha bonke nje abafowethu ngiyabahlonipha ayikho into embi abafowethu ngiyabahlonipha ngomsebenzi asewenzile kodwa mangithi siyakhala siyakhala khale Hayi siyabonga kakhulu iyeza ingoma maduze Big Zulu featuring Nasty C no Pato Ranking iyeza maduze maduze siyakhala sekonakele swele ubonwe ngahambi